jawebale ezokwebaza bobola mu bwange kweyankusala bashindirero dia kwamanye gange jawebale ezokwebaza bobola mu bwange kweyankusala bashindirero dia kwamanye gange ebiti wabyeni nakoma kubolide namanya manja katagambika mukwano kakuyimbira luyimba luluno nakwebaza obutandekerera nzikiriza ndi yankwetondere olusingenda nembula sibukyayi sikulimba kweyambudabuda obulamu bwange wabujja wala nnyo nga n'olumusinda nosisitira nekuba kuyomba tewanzikiriza okusoma kwange tewandekerera nga n'olumunyiga nozikakanya jajja wange gwe wampanirira nga mami agenze tewandekerera diyankulayirira siri kuswaza obulamu bwange wabujja wala nnyo wembeera nyimba gwe munyenye yange obulamu bwange wabujja wala nnyo gwe luba lugendo gwamaanyi gange obulamu bwange wabujja wala nnyo kasabe katonda kwongere buwangazi n'abaana bange bakulabeku luyimba luluno ku mutima gwange w'obulamu bwange era maanyi gange jajja webale ezokwebaza w'obulamu bwange kweyankuzaala bashindirero dia kwamaanyi gange jajja webale ezokwebaza w'obulamu bwange kweyankuzaala bashindirero dia kwamaanyi gange. Embera y'obulamu bwange kuva buto yalinga enkabya mukwano webala obutasula singa tewayamba singa anafwadda luno luyimba lwa buli muzadde omwana gw'olina tomutulugunya muwewuli kyayagala omutwala asome mu maaso gyalaga tolyejusa tomanya ng'oluusi yali kuyamba tomutulugunya ate tomulangira anji mukuba amagumba mumenya mubasuza enjala egitasanira basitepu mami oluyimba luluno omwana gw'olina tomutulugunya ne basitepu dadi namwe we mutyo omwana gw'olina tomutulugunya ettaka ly'ekika temwegabanya mumuwe omwana gw'olina tomutulugunya nalyebujo eryolina tolitwala mu nsonga omwana gw'olina tomutulugunya kulusi henidinga zakukakasa omwana gw'olina tomutulugunya asabe katonda bankumire polisa glory nawe webale jajja webale ezokwebaza w'obulamu bwange kweyankuzaala bashindirero dia kwamaanyi gange jajja webale ezokwebaza w'obulamu bwange kweyankuzaala bashindirero dia kwamaanyi gange.